Nina rose mwana wange. Fana yo akatebo tule.
What is the young man?
Nene sita kulibanga.
Gonna do this trip faster.
Hey.
What is the problem?
Okay, na kuwa bulunji. Zokuzimba inyumba ya mami.
It's not over.
Paka ngoli nye kunyonyi mwana wanyabu.
Na ye mukama neyazisa. Neyazisa birunji vyonkolela. Neyazisa my miracles. Tweyazisa obulamu watuweleza. Asante baba.
Paka ngoma zokuzimba inyumba ya mami.
It's not over.
Paka ngoli nye kunyonyi.
Lord, hear my cry, Lord.